nurla e upukera aitoke ebutoka hadara mpezi ni kupe hai habibi nurla e upukera aitoke heshima jamani sikabali sode tukikutana mwanjani uniamkia cheche anachova mwilini uwa akimkata Yeah. anojidai anafa ananana yoyote amwingi. Nguoni mlitutukana wala mesha sima zama poena muendelei na matusi ya nguoni mlitutukana wala mapishini kibicha akiepui unipa izimai natoe leanachai akingia mapishini kibicha akiepui unipa izimai natoe leanachai unipa izimai natoe leanachai anafa nananana yoyote amwingi zawadiani leo vale tindee.